deliver.
Can't go deep on me and succeed. Always not regular. Say, say, Jagaloyo, Jagaloyo, Mutuali, come over Kadi. Eira, Mokuve Mbaga, my number, I take Mokolo, Peko City, Bakirabo. Okulya kuliba omubunji terikwekwasa kasajjako katulumye enjala mwena munewunye mwena nsime mugambe nti oyo mwana ekirowoozo oba yakijewa ekikola embaga ku myaka egyo emito mundeke mbibye nze essanyu linzita nafunye omwana ono mulungi asingira bangi abatanjagaliza basaasidde ono wange bakadde bamusiimi era musanyukirekeyo mutusabire ffe tubeereyo tuzaala abaana batufanane kawala n'akalenzi mujekeyo anivasale nga tugikoze adesinse mundeke mbibye nze essanyu linzita afunye omwana ono mulungi asingira bangi se boy boy leka nonzize nkabakube mujja kawulira yensinga kooli kiwamani yabula mu kitwalo ate nze njagala oyo adusingse fire upon fire se